DJ Newsy 254.
From the motherland, Kenya to the streets.
Yo, DJ,
are you the mixer?
Your DJ has only just begun.
Some, come get some. Oh my God, he's back. He's back.
Do think it's a getting better than any jaggy we're gonna go pull ya? Getting better than any jaggy we're gonna go pull ya? Do think it's a getting by? What do we move a car or show? We make a take on your good number and don't make a baby. Mama na stress you a human one nation.
Uh-huh.
Mama na stress you a human one nation.
Ladies, take caution. This DJ is untamed.
DJ Newsy, the baddest.
Uno ni mutindola wako tomba ndombe zuzui. Ni mutindola wako tomba ndombe zuzui. Ningulumene katombio musioko wandunda. Maula mwene solo nanzazo diva danasyo. Kwekilume zungila ziamba karushu. Kwekilume zungila ziamba karushu. Nati when ingulumene. Ningin nangona nati when ingulumene. Zum
gana na mwiko na mbaga tususu ona ze na mwito tusunge gilume mwete ngita katombini siyasa gitimba mwete ngita katombini siyasa gitimba Tutasigato na nangi tumba na bangi Natumira gita ubinga la matu Kaku nangita akamaka kwa tika kiake Oba sungitwa na kutheso moko kukache
Oh my God, now hear this Your dad warned you about this DJ, your mama approves of him, and your sister is dating him.
Ila na denga niwe mana kana nimbesa nundo nazia bewa bewa kila mundo wakitomilo. Ila na denga niwe mana kana nimbesa nundo nazia bewa bewa kila mundo wakitomilo. Aligamba magainewa mambeta bazu Aligamba magainewa mambeta bazu Nayo mitoto nayo niwa yambeta ango Nayo mitoto nayo niwa yambeta ango Namo achomi namo niwa mambeta kasha Namo achomi namo niwa mambeta kasha Pewa pewa waitando mageto pewa 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 waitando mageto pewa Kila mundu wakito choma Kila nachoma niwe mana kana nikinu Nundu nazia washa washa kila mundu wakito choma Naligamba magainiwa mambita bazu Naligamba magainiwa mambita bazu Nayo mitoto nayo niwa yambita angu Nayo mitoto nayo niwa yambita angu Chomi na moniwa mambita kasha Moa chomi na moniwa mambita kasha Pewa pewa waitando makito pewa 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 waitando makito pewa
Conge kaka dewe konge Eliyo ya nedi kizinga nitele uwa mwana Eliyo ya nedi kizinga nitele uwa mwana
Yeah, the hits keep coming
Thank you. kwanza muno kusumbu wa bebe Always in the noka na yo kwina kize Bebe ino mwana gilumene otuko So zila sukete kusunga makai Nani magoza muno kusumbu wa bebe Always in the noka na yo kwina kize
No yoga ukuitenga tanundu babe na dhinaa na mtamba sinenda uke na mwangu mbea hii. Nachalo mungu tindoti wanundu wimu semwele. Ona kutika ndwe mungi tondo wimu ndo wapa muno. Nenda yutu enda nyimbaka kitu imu sikichua hii. Chalo mungu tindoti wanundu wimu semwele. Ona kutika ndwe mungi tondo wimu ndo wapa muno. Nenda yutu enda nyimbaka kitu imu sikichua hii. Mubaka kitu kwa musoko ndunda. Nikana tuika lendi na numba yuma uwa kwa e. Numbe ya kulukulu ndisa uthela nitha umwa. Nenda tuthi mubaka kitu kwa musoko ndunda. Nikana tuika lendi na numba yuma uwa kwa e. Numbe ya kulukulu ndisa uthela nitha umwa. Nundu nyengwa kana security go. Obama mutinda wina soja wakwa mwitheredi. Nikana pesa idhadi na mutina wae. Kababa kwe mundu nundu nyengwa kana security go. Obama mutinda wina soja wakwa mwitheredi. Nikana pesa idhadi na mutina wae. Kila mundu chabinae. Nikana tumatheneza mwayula withabo. Nundu mukapuro ya tia yewe tomanae. Tukanenga nenga tamusisu kila mundu chabinae. Nikana tumatheneza mwayula withabo. Nundu mukapuro ya tia yewe tomanae. Nitumana kwa muzi wa mawe. Mikale mumbe telinye ngoka kumbwa maka. Edha ni wisi ni watu mina manga nwebati.
Imoto!
Nanyengi mina nitumana kwa muzi wa mawe. Mikale mumbe telinye ngoka kumbwa maka. Edha ni wisi ni watu
Kisinga, ndobe wa mundu muko. Ni umwika nyame vumbi. Yase Geza umilwa utu nyengulu mende. Ni ubaku mundu muko. Mundu katomi ni ukoma nundu wake. Zile nenda maboko. Kila bugivu nga venga. Nundu katombi ndi ukoma nundu wake. Nesile nenda maboko. Kila bugivu nga venga. Nemusi ya ije. Geza umilwa utuko nyengulu mene. Ni ubaku mundu muka. Yeni mama nadenga nona ibeti la yuko wasya opuki labu ya viendu kaze kalangele. Yenye mama kanani nadenga nona ibeti la yuko wasya opuki labu ya viendu kaze kalangele. Keza umilwa utugu nyengulu mende ni upaku mundu muka. Bonda
ya randa ukia gindo na nono maisha dikala jima milele dukatia ngoloka yeni bonda randa ukia gindo na nono maisha dikala jima milele dukatia ngoloka keza umilwa utugu nyengu lumende ni ubaku mundukuka Edemondo, a boobiso java seta, a son named Mamawada, Sako Missiana dog, a Sara. Edemondo, a boobiso java seta, a son named Mamawada, Sako Missiana dog, a Sara. Kwanyerere, narube ni yege sako, leora Leo ndanzi, izai dhami zumbi Ndanzi ya kwanyerere, narube ni yege sako, leora Keza umilwa, utu unye ngudu mende ni uva kumundu muka Zumbi, agame ya risi nduti Kila mundu we na wake Asiara Zagumi, utuku kwitha mivumbi Agame ya risi nduti Kila mundu we na wake Asiara
Fuck with us. She's hated by many, loved by few, respected by all.
Nina e gospel kitu mingilia na ina wadhi mashabiki makaete nina
atewa
nota musete kinze kisinga nina e gospel kitu mingilia na ina wadhi mashabiki makaete nina wadhi ni ina atani sungithi mashabiki maitu watangazi maredio ni mabasta na madhini mea niwe Rekodi wadhi nina filingi Na tuwa radio ni mangata kwa chuonge kwa dhina Nithi studio manga rekodi wadhi nina filingi Na tuwa radio ni mangata kwa chuonge kwa dhina Wadhi nina atani sungithi Mashambiki maitu watangazi maradio ni mabasta na madhithi mea niwe Manika tomi, we was in the tomb of the goody poly move and again. What you mona nina the feelings ya for manika tomi, we was in the tomb of the goody poly move and again. What you nina dani sungi, the shabiki mai to a dangas married your name a bastard, na madhivi me anywhere. Tupesa wasaka nangu mavetha ashia mingi Wachambu wandu na makazanga nondu wabichi na inge Wamesia tupesa wasaka nangu mavetha ashia mingi Wachambu wandu na makazanga nondu wabichi na inge Wakini inatani sungithi Nashabiki maitu watangazi maridio ni mabasta na madhithi mea niwe ne lamba ni funiwe ipikie milioni ne kumingizi nela nako shabiki feki na sio ila zete lamba ni funiwe ipikie milioni ne kumingizi nela nako wadini inata nisungidhi mashabiki maitu watangazi maredio ni mapazda na madhithi meaniwe Masunga, nendo mitani medhi ya maisunga mbaka chachumboyo Mwaze ngazi mbono maingenga, adino kisinga masunga Nendo mitani medhi ya maisunga mbaka chachumboyo Mwavini inatani sungithi, mashabiki maitu watangazi Marikuni mabazitana mwavini meaniwe
wamba mzi wako basu ni muse Eka ini tinae na seta kwa Enu magai, kitindo chito denga kila mwe na njini na kila Eka ini nambe kwa kamuzi wako basu ni muse Eka ini tinae na seta kwa I love you Mwende nuwe mwende kwa lere yungusunge uwete mweo Tumete vinae kwa kwa rusi dino yuri wamba Kumayuwe wito wa muka basu
Mile, kilume ni chaka tombi Nanjona ila zikati mbuwe ipiki wa piki singa Nikwata wa ni mulelo, kameli ya mata kungusu Nakunika wa itatimu mavisi nengu kaitu sisye
DJ Newsy 254
approves of him, and your sister is dating him.
Nani tangaze mioyo nzuri, ningwina niele anje mioyo kime. Nikana tuthenga evyu bate madhina, nakutinda mwisumbu wa mawaitaku. Nakulea kweva mbilu imu kitalu, nakulea kweva mbilu imu kitalu.
Thank you.
waka suba wakwa Yemeda waita we utewe miluni akwa Ekana no jinga wakwita siya marula wasa Kana JB red label kila siki kuchu Naku hitho wa unyu sambalozi wakwa Kana makombe kila siki bande chaki wasa
Thank you. kitindo chucha kunde na pala itumi nyendi kwenda utina nyana mbili nyonya tuweza tokote wangoni inakola wawaza tutane babi. Kitindo chucha kunde na pala itumi nyendi kwenda utina nyana mbili nyonya tuweza tokote wangoni inakola wawaza tutane babi.
Genoma Serna.
Ungone azimo kila weekend ya vika uimbe anumale wewe na moseo itoto mwaya university ngeze mjo anafika ngigwezi ya maweti mako. Ungone azimo kila weekend ya vika uimbe anumale wewe na moseo itoto mwaya university ngeze mjo anafika ngigwezi ya maweti mako.
Yeah. kaongea be mzee wangu makweli
kwa mzoko wa ndunda ngui aende nikumwa
familia kazi yeye
DJ Muzi, the baddest.
Zinganya yu nikita kweka zori, ino siya kwevanya, nondo dunia, ino tita nene nikovyo vye. Ndakite monondu ike mundu nyangala, wimezi ya kibeti, ende mbika kuhi nikita kweka yu ni singo.
Maneo ya siya geni joyu kibetina kumbe nombezo isi ya kuwe mbibi.
kubembe bieva Biashara angi ni ngei mami notia na wewe nomba kothe lulwe utembe na nata Utwa matu kwa nomba biashara angi ni ngei mami notia na wewe nomba kothe lulwe utembe na nata Ineno undi na zethi nzwe anwe maisha makwata mundu tilasi mama kumethe tamanzeleke Zevinzo ya nwe maisha mapata mundo Jilazi mama kumbeze tamanzele kekato Isingengu inanele nje maoni makwa Nina wake neleze ukweli wakwa Kila jatumye nikola kuhikanisa Kila jatumye nisiokea kithyo kitu chatene Singengwi na nele nje maoni makwa Nina wake neleze ukweli wakwa Kila jatumye nikola kuhikanisa Kila jatumye nisiokea kithyo kitu chatene
Mambo ni seni kivelenge Asungumu wito nicho mukona kutawana dunie yavenuye mawani magwa mambo nizendi kivelenge asungu moja twigalila na matukenga mabibia dembo na malunjanga iwito nicho mukona kutawana dunie yavenuye. Kukea kila wachuma Adhina kwa kunduthela wea na wewa Kila wakwa totindi ya kunenga pasa na idhelelwa Nasio kanisa singibie na pasta feki Anipo tinda wipokea kila wachuma Adhina kwa kunduthela wea na wewa Kila wakwa totindi ya kunenga pasa na idhelelwa.
DJ Newsy, the baddest.